Omugate gwabane mtwalo 13 mukasanvu mbitano mwana mukaga basu tana kukola ibigezo bya November ne December ebyo misomo eje mikono kwetole gwanga lyonna. Saba wandiso ekitongole ekyeuganda Vocational and Technical Assessments Board NESMA SOS jategeeza nti ebigezo bino bigenda kukolebwa mu bifo 7 kwetole gwanga. Nagaanti kuno gwemwendo gwabana kukyasinza okubeera omunene okutula ebigezo bino kuba lwebatandika okubikola. Oyesigye agasseeko nti erimu ku nteekateeka ey'okwongera okutasula abaana abakola ebigezo by'emisomo egy'omutwe baafunye abayizi 338 abaliko obulemu. Oyongedde okukunga abakulira ebifo mugenda okukolebwa ebigezo bino okusaba buli kyetaagisa pakasanga buli muntu afuna omukisa okukola ebigezo atali kusanga kusoomozebwa kw'amaanyi. Ayongedde okulabula abayizi ku mbeera eyogeza okubira ebigezo nti ku mutendera gw'ebyemikono bayinza okusanga okusoomooza kubanga kijja kuleetera abaana okusazibwamu ebigezo byabwe.
Ng'ekitongole tugenda kubatukozesa ba scouts bawera 9 baba nti tuwali ataataganya ebigezo byaffe nga tubiweereza abaana bano. Twateekawo kibayita assessment task force oba obukiiko obutono obulabirira ebigezo byaffe ku masomero gano bakwataganye balabe nti abaana bayise ebigezo byaffe bulungi ate tuwali abatataganyiza oba n'okubeera mu kubiro skills kubaawo naye suubira nti bagenda kukolera wamu.